Victor Mama, you know what is a shit. Why should I go to the polling? gwe yakakibwa nyabo kukwana nukiriza tewatubibwa oba okukukwata mbulago nti wakakibwa kale simanyi kiwalemwa okweyaba omukwano ogw'amansonyinsonyi tegukusa bwe weeyisa bwotyo nentereka kyoba olinayo mulima makulowooza nyabo kiyungulesigane bubirabu kyokyabuliro kibumbujja kitta n'okuggana okalakala n'abannanga nga nti gw'olowoolezamu atandise okupekuka ebyo nga biri awo oyina figesikiriza maama oli kimuli osaanidde okuyimbwa era nyabo olinaaniranye ginnagwansi kanga bato n'abakulu ebanigula laba bwatunulanga omwezi ogwakaboneka lwali nkyawa nga njolekedde okwetuga owe waawo munange wamma omukwano gwaffe naawe kyetusangika kale ndikola nti okuwona labu kunzika katusabe tubeere wamu oliwangula owe waawo munange wamma omukwano gwaffe naawe kyetusangika kale ndikola nti okuwona labu kunzika katusabe tubeere wamu oliwangula bigito maama tontyanga nzewu buli kyewetaaga kimalwanza omuyambi wo mbuuliranga kyoyagala ekikulyo nange muno kwe mba nsinziira nkuyinze kwokwegomba n'okujula biba bibiri kweguba omusingi gwa sitaani kwekukwayita kusaanyiza kulya ku byange nzokubenzi n'omukono nnazzaako waakiri okukalira kati njagala osaagireko kubaze ti bakulu waliwo ogwenjagala okubalaga bagamba oli mukkaka mu mudaboozi eryesimbo kibasikiriza okukuddamu kyebanaddamu kwe tunansinzira okuwatanya bagambira ddala nti pawulo omuyimbi bugattyewo empeta ko n'embaga okutegeka nze munne yagatandika okwezimba mpimaamu wewaawo wewaawo munnange wamma omukwano gwaffe naawe kyetusangika kale ndikola nti okuwona labu kunzita katusabe tubeere wamu oli wangula owe waawo munnange wamma omukwano gwaffe naawe kyetusangika kale ndikola nti okuwona labu.